Kama haileti hela, bas I make sense. No sweat my cellar, Mr. Komatu na hizi tense. Sito sound garbage, au kuchange suddenly. Genin jesho na weza fat savagely. Expect nothing less than full victory. Kila nkicheck, Mike na jeans ku make history. Japo so jiga fikiune,
true king.
Nandika kaza vada na sound kanuki. Check my space, nasifika
the Brooklyn.
Mindo king of motherland, knows I mix them, see your grin. Ambassador, dance for life, stay alive, me ku MC. Come on for no quick when they jam in. So this feeling no gop in a struggle. Bill of my cook me cool real. Struck his toy, bubblegum music's janza. Use your jana, me music na for your long time. Kukuzo number 10 and it's use your cut in no rhyme time. Sitaki utajiri, no bum nan zime my skill. And it's aide my shady, please, it's zime radio. No jua mziki zaide navo jijua. Adin mekua kia siku jue mbish nili ya mua.
Naposema when him kali wakati sio na radios. Na upa promo ya tari unaua game. Naposema nyenu wakali wakati sio na radios.
Ni msafi lakini mifano yoni mibovu. Sasa glass imekuwa almasi na copper imegeuka gold. Kama utachoma mita kikisha uombi mvua ukishi kwa dabu. Kifo twazikwa kwa heshima chini ya jua. Spingu pande huu sishibi kwa picha mkate tu. Wakati ndo una hizi so harakati tu. Siamini kama commercial naweza kumkomboa MC. Lakini in short measures life may perfect be. Angalia kiboke sio kimchuzi chuku chuku onogi. Mayai baki kuwa meupe japokuwa kuku ogi. Changu enzi na rap kwenye karaoke machine. Hip hop siku zote na mene tose meni kosi ya nini.
Naposema we ni mkali wakati sio na radios. Na upa promo ya tari unaua game. Naposema nyenu wakali wakati sio na radios. Na wapa promo ya tari mnaua game. Unaua game.
Zenu kama television. Hip hop soma yenu huku serazishi. Angalia ulicho andika kablo janza kuflow. Semini mbana puu aneza kwa shika zaidi ya ko. Kuna ma MC, ma rapper na waseni wa hip hop. Na kuna mahasla mbae wa hipi kama diva tita. Nataka kuwa MC. Kwa hizi kanuni utatisha versatility. Lyrics na industry impact. Battle skills, vocal presence na mwili wa kazi. Longevity, weze pia kufanya live performance. Umona umesoma MC wa kwele taji drugs. Umona umesoma MC wa kwele taji drugs. When I'm calling, cut the seal on the radios. Na kupa promo ya tari,
unaua game.
Menipo tayari kwa vita, sitaji kunegotiate. Useme we uko real, kati unajijua ni fake. Wachache ni masnitch, wana diss, uko wana respect. Street on number peace, na zip, ku keep distance. Kwanza, hiso hip hop, mwanza wita fed hop. Na mindo mtanza, ena echo head sister. Hiso hip hop, mwanza wita fed hop. Na mindo mtanza, ena echo head sister.
Naposema we ni mkali, wakati seal on the radios. Na kupa promo ya tari, unaua game. Naposema nyenu wakali wakati sio na radios. Na wapa promo ya tari mnaua game. Mnaua game.
Yeah.